lesser.
Ngingi
ngathanda nokudesha. Sihamba la masikhetha. Hey, angifuni ukusiyangena. Angidizawa bathi Monday. So ngenila ngithe moswe. Ama, let's up feel the shit. So kitchen me, ubuya Friday. Ayisuka ma.
Ayi